nakupenda Yesu.
Hakuna rafiki kama Yesu.
Kama Yesu.
Nashukuru so kwa mfano vitendo na siasa za mdomo. Mfanye ndivyo mshindi kwa pendo so na kikomo. Kumani au masikio nasikia yaleti mgomo. Soti napenya ngoma nashtua sena mihemo. Domo kisema Yesu na siasa na jenga somo. Une dhambi ungameni msilale usingizo pono. Lafiki yangu wa thamani duniani na mgeuza promo. Au masikino tajiri atama shame silete mgomo.
Never would have made it. Never could have taken. Blessed by you since when I was born. You raised me up when I falling it down. When I climb the mountain, guiding me through in the shadow of death. Amazing grace, how sweet was the sound. Hallowed be your name, give me the strength. My Lord Jesus, my only true friend.
Upendo alio nao, sija ona kama yeye. Huruma alio nayo, hakuna kama yeye. Yesu, Yesu rafiki wa kweli.
Alinifia japo kuwa ananijua njia ya uzima milele kufikia. Zawadi kwetu, alikuja kwetu. Kwetu wakosefu watukutu. Magangsta tutubu tusujudu tusishika wadudu wa umao. Yesu kimbilio, Yesu ni ufufuo. Yesu ni ufagio kwa mabaya matukio.
Hakuna rafiki kama Yesu. Kristo yu pekele. Noko wakani towa kwenye giza na upwekene. Goza nani penda nani kunza nisipote. Rapa zote menipa na humilivu lingoji. Tukupu wakio milele aduya sinipotoshe. Yendo njia yendo zima yendo kweli huu. Poke kuna friendi kama Jesus. Jesus. Mungu pamoja nasi ndani yangu alifufuka after dying on the cross.
Kimbilio langu wakati wa shida. Upendo alio nao sija ona kama yeye. Huruma alio nayo hakuna kama yeye. Yesu, Yesu rafiki wa kweli.
Take a man.